darling sera nessa lanza binyiji omutima nga ntadde kwebyo byembadde nsuubira olugendo ndutambudde wentuse nduwangudde byempise mu biwanvu naye kyaddaki bisanise omwoyo gwange kati omwoyo gwange wentuse kukakanye mbadde kubanga gandinze chegombe bwana babuli wempita mane bensikiriza babandi bansekelela nuli nakunganye banda belulu nzudde watobela sefunela watobela setegera kukwe kwenesigami kwenesize owamanyi kukwe kwenesigami kwenesize Corner,